kun radio sagale americati radio sagale america sambataf dilbata galgala salama walakka jal kaba gasasaditti meter bandi didemilama didemishani sodomito korrat washington dc ra saganta afan romotin satellite irratti tamsasu kana ramma jal kaba akka moltan daggeeffatoota keenya jaallatamoo akkuma baratame qophiilee keenya torban dabran keessa tamsaasaman keessaa akka sanbattan kanarra deebine isin dhageessinu qabannee dhiyaannee jirra. Keessummeessaan keessan annamoo daandiiti aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan jedha. Qophii keenya duraatti haa dabarru. Hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay walloo kaabaa aanaa qobboo keessatti jiraattota ganda baadiyyaa Agamsaa jedhamu irratti ajjechaa raawwatan jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa himatee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee tuta oduuf Baardaar keessatti ibsa kennaniin haleellaalee raawwataman jedhaman ka fixinsa jumlaati jedhan kana hawaasa addunyaaf ragaa dhiyeessuudhaaf ogeessaan qoratamaa jira jedhan. Gama biraatiin buqqaatoonni walakkaa miliyoonaa ta'an hirmaannaa mootummaa naannoo Amaaraatiif hawaasichaatiin nyaata guyya guyyaa akka dhiyaataaf jiru ta'uu dubbatanii jiran. Gabaasaa Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa qopheessite Tujubeen kamisa torban dabree akkanatti dhiyeessite turte.
Kan mootummaan Itiyoophiyaa shoror keessummaatti ramada TPLF fixiinsa jamaa raawwataa jira jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa irra deddeebi'uun himataa akka ture ta'us ammas godina walloo kaabaa ganda Agamsaa keessatti fixiinsa raawwateera jechuudhaan dubbii himan mootummaa naannoo sana obbo Gizaachoo Mulunee har'a gaazexeessotaaf ibsaniiru. Gama biraan yeroo amma naannoo Amaaraa keessa buqqaatota walakkaa miliyoonaa ta'aniif mootummaa naannichaaf hawaasa naannoon deeggarsi taasifamaa fi kajiru ta'ullee obbo Gizaachoon ibsaniiru. Dubbiimaan kun itti fufanii mootummaa federaalaan shoror keessaa jedhamuun kan ramadame TPLF lola sana kan sabaati jedhee erga labsee booda naannoo Amaaraa bakkawwan hedduu looyee seenuudhaan namoota nagaa ajjeesaa dubartoota humnaan gudeedaaf qabeenyaa saamaa jiraachuu kanneen arganiif jiraattonni naannoo bakka weerarri kun itti geggeessame jiraatan mootummaan Amaaraa kalabse lola sabaatti makamaniiru jedhan. Mootummaan naannoo sanaa lootee seentotaaf uummata Amaaraa miidhuuf kan hojjetan shiraawwan keessoof qaruma obsan qabu jedhan obbo Gizaachoon. Har'a waaree boodammoo sabaa himaan naannoo sanaa akka gabaasetti Gaashnaa, Staayis, Qabaroo Meedaa, Ahun Tagany, Koon, Haamusiitiif Arbat naannoleen jedhaman raayyaa ittisa biyyaa humnoota naannoo Amaaraaf milishoota naannoon to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan itti aanaa ajajaa gargaaraa koomishinara naannoo Amaaraa Bisaxx Geetaahuun ibsaniiru jedhee jira. Kanneeniif sabaa himaalee kanneen biroon himannaalee dhiyaatan ilaalchisee mootummaan faca'aniiru naannoo Tigraay keessaa aangoo qabatee kan jiru bulchiinsa yerooti jedhus aangawootaaf dubbihimtoota qaama ofiisa mootummaa Tigraay jedhee of waamuu biraa deebii argachuuf yaalii gochaa kan jirru yoo ta'u maqalee biraa deebiin qophaa'aa kan jiru ta'uu eeranii akka dhaqqabeen kan ibsan ta'uu nuuf ibsaniiru jetti Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa.
Mootummaan federaalaa dhaabamuu isaaf ka beekannaan kennin mootummaan naannoo Tigraay gaazexaan biyya Ingilizii The Telegraph jedhamu gabaasaa baaseef torban dabre deebii kenneen gochaa gara jabinaa siivilota irratti raawwatamu kaminu shakkii tokko malee kan balaaleffatu ta'uu ibsuudhaan gabaasaa waa'ee ajjeechaa naannoo Amaaraa bakka Agamsa jedhamutti raawwatame kan hundee hin qabne jechuudhaan haala isaa ibsee ture. Ibsituun itti dabaluudhaan himannaan naannoo Amaaraa keessatti siviloota irratti yakki raawwatame jedhu sun tokkummaa mootummootaan kan moggaafame qaama walabaan akka qulqulleessamus gaafatee jira. As Ameerikaa kaabaatti bakka bu'aa adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas kan mootummaa naannoo Tigraay kata'an ambaasaaddar Fissaa Asgadoom waa'ee ibsa kanaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessanii turanii akkanatti dhiyeessinee turre. Kan mootummaan Itiyoophiyaa shoror keessummaatti farrajee adda bilisummaa uummata Tigraayiif akkasumas mootummaa naannoo Tigraay mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa irraa beekannaan dhorkameef Ameerikaa kaabaatti bakka bu'aa kata'an ambaasaaddar Fissaa Asgadoom kan dhiyeenya gaazexaan Deeli Telegiraaf gabaaseef mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa bakka Agamsa jedhamutti ajjeechaa jumlaa geggeessee gochaalee garjabinaa biroo raawwate jechuudhaan himatee tureef deebii kennuudhaaf ibsa gama mootummaa naannoo Tigraay hin ba'e akkana jechuun ibsan.
Bakka darbuu Telegiraaf inni baalee Ingiliz gaazexaa በወሎ ባንዳ ጋምሳ በሚባል አካባቢ ግዝ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገደሉ።
ይሄኛ ከነጋዜጣን በእንግሊዝ ቴሌግራፍ ጀደሙ ወሎ ናኑ አጋምሰ ጀደሙት መነን ባየን ጉበተኒ ነሞን ባየኒ ሰከሱ መቡቃኒ አጀ ሰመን ሁምኖኒ ትግራይ ጎቻ ከነከራወተን ረጋፈኪ ሳተላይቲን ቀባ ሃሎ በኢንሳፍ ከነጎደን ከጀሩ ገባሰ ባየነ መድቡ ቀበቴ በየጅራ ናኑ ሰነ ወራንሰ ቱቱሬ ወራንሲክ ኤገዱሜ ሁምኖኑ ወሎለን በከንጅረ ትጀዳ ኢብሲሱን ከናፍ ገመውነ ትግራይን ጎቻ ነከናራወተን ጅሩ badina kanara watameyote qama sadaffan qoratame qulqulle fame ummanna kabeku kanengochcha kanara watanis akkaseran gafa taman akkatazamu ibsejedutu beyejeran ambassador fisazgero kanu malalchi sedu bima motumana anno amara bo gizacho mulune ibsegazete sotafkenneni humnonni tigray gochcha kanara wachu kadubatan ilalchi se ambassador fisan enna debikennan angawunna mara waranni tigray magalale tenna senan dalibaladi gufi waldiya gubu dafi qobbo akanagochu dafi wannisan injedin injiru fula warana tigray cilati dibu daf olola sano fanida kunim monojetu jedan ibsi motumma nanno amarati imbaye kun humni tigray nanno senetti namota naga akajjesu dubartota kumnan gudedu qabeynyas akasama jiru dubata gochalen kunimmo akagochale akawaranatti kanmagafachi sawantev humni tigray nanno amaratti sene gochale tin himata mukana rawata jira jechun gafi vion esf ambassador fisan nadebisan
yetigrayin hizbi yanqasaqase ihinnin kemay yetowaga momet ishalenyal bilo yetenessa sarawit bemin hisab no yamaran hizbi bezi melku miqasaqasawu
ummata tigray socho se gochcha kan argura warana du nafwaye jede warani kay akkamitti bifakanan ummata maraka kasa nanno amara deke gocha kana karawatu yote ummanna mara bifumo manni tigray kayinka wadrajin kabranin jiru tokko tokko na wasa kammata matasa dubarto takaba ummanni tigray kanasge gocha turi ratrawatamef wantef nanno amara ratti gocha nakana tokkolle rawatam midian alautuni galate utuma galalenni lalamute humni tigray fuman akkami takajiran agar sisu dandau turanjadan humnon tigray malif danganano sani rechani nanno lebro kessenen jechudan waransich garananno lebro tubaballachun kannem bro daf yaddo taw saib sudan qeqawwan qamota daddatin diata jiran ilalchise gafid yatef akkane jechun debikennan ambassador fisaz gedo
ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳልነበረ አርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው ጦርነቱ
ባቲሌ ሰደተን ሰግለን ደብረን አጀቻሌ ትግራይ ከሰትራውተመን አከዋን እንጅረት ኢሰኒ ወራንስች በበለታ ጅራ ወራንስች ማሊፍ ትፉፋ ከነንጀረን ጅራን ወራንስች ሰበባን ትፉፉፍ ንጉዳን አጀቻን ኡመተ ትግራይ ረትራውተመ አንገዳበቱት ወራንስች ትፉፋ ቢፈለማን tokofa waranabi tigray kessa feda satin imbane halelame injifatame baye ega baye bodas malgode labsidu la yokan kitati labsejira biyotarredeme meshale bitatajira mehajennuti warani tigray tigrayin bilisaba sere jede dangarra taw tigrayin akattidebe ballesu caljenne egna kana serri warana neyemu dinni waligaltedan yokan waranan angabi faqabatotti walfalmin tifufa nutika jechajiru left tigray amma yugad lakfamni milishana maraf rayan ertra amma le tigray lita ke sejiru bakawal waransa durata debinu jecha jirra himbane namni kanu batu achike sabani kara seran nwagafatan jecha jirra jadan barresa mummiche tokumma motumota antonio guterres dabalate waransa informani ufunjiru jechudan akkalo lichi mari informator gatu gafi dia tajiru dabni sane akkami takkalalu gafatamani na debisanis waransi arrumo tuta abate fedi kenya guya guyat lubbu qali tibasa jirra akkum matatti jiraachun wanu rajruf waransa kanatun fedin itgalle garu kubban sun arkabi jira hal etiopia kana boda mala taw kajedu ret marimbi yale sa akwa mamugafata jirra abi ahmed namota kana wajjin indubbadu jede jira kanammo tokumma motum motayuni be kajera ambassador fisaz garo addibri summa ummata tigray warani bili summa oromo waligalte warana tolfachun sanit enyo dudani mamejira abonni lamanu motumma dan shorke summa tfarajamani jiru kayo waligalte kana mal jirame gafi vio radiatef na debisan gafi vio radiatef akkanat debisan
ጥምረቱ ምን ያህል ቆም ነገር እንዳለው የሚያሳይ ጥምረቱን በሚቃወም ሲያከር ምን ያህል እንዳንጫጫል የብልጽግና ካድሬዎች እና በተለይ እዚህ ውጭ ያሉት ተማሪዎቻቸው ሳይቀር እነዚህ ሁለት
ወልክት ዑፈኝሱን አንገመከድ ምባርባጭ ሳቀው ከንስተገርሲሱ ከነ ወልተንስ ጀመርመን አገም አከወጭ ሲስና ላልቱዳ ደበሎን በዳዲና ፊ ብሎገሮን ሳኒ ቢያላጅራ ተኑቱነፊን ገሬሌን ለሜን ዲኖ ተገኘ ሳኒ ቲንጀረን አከሚቱ ወልጃለቹን አከረንጅሬ ቲሙዳፍ ጨራቁ ከንዲነኮት ጀቴ ፈረጀ ተኮ ፍራምበርባዱፍ ዲነኬቲ ማልቱ ሲገልጭ ከናፍ ወጪ ሳኒ ዋን መኤገሙዳ ሐለ ኢትዮጵያን መረጅርቱፍ ኩንጎቻ ቀጄላዳ ወርጀ ደንገሩ ሲሪዳ ወራን ብሊሱማ ወሮሞ ስርነ ሞቱማ ቢይ ወጅ ወሎላጅራ ሞርሚያዳ ከሲያሳፍ ከብሮ ቆፈቱን ታኒ ወራኒ ትግራይ ዲነሳ ፋኖ አማራ ወራን ኢትዮጵያ ከነብይዝ ሻቢያ ወጅን ወራንስ ብሊሱማ ኦሮሞሞ ከነናኖ ሰነጅራን ኡምኖታዳ ኦሮሚያ ሚሊሾት አፍራያ ተሳወጅ ልቡ አርሳ ጎዴ ወላን ሶረጅራ ከናን ዮጥቃቴ ካዮ ተኮቀቡ ሞቱማ ቢየመጅሩ ከነ ቢፈከሚኑ ወሊገልቴ ዳንስቴ ወራናን ኩፊሱ ቀምና ስርነ ከነ ኩፊሱ ዳፍ ወልገርጋሩ ቱኑረጅራ ወሊንቅ እንደፈቹ ቱኑረጅራ ኦዴሲሌ ወልጅጅሩ ቱኑረጅራ ከጀሩ ካዮንሳ ወሊንታኔ ዲነከኝ ኩፊሱፍ ወልተጅም ቢያለሳ አኩመሙፊ የሮንጨውምሳ ከመልካ ያከተው ጀቹን ጥምራን አሜሪካ ትበከቡዋን አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ አምባሳደር ፍሳዝ ገዶም ጋጅርተን ከሳተላይት ዳን ሰንበታ አብድል በተተም ሳተሙ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞት ራኮሌና ገኛ የሮ አደዳ ቶሮሚያ ሊጣ ከሱማ ጎዲናሌ ወለጋ ፍራንኬ ሰት ሙደ ቱራ ካንከ ደልደልቶን ናኖ ሰነተር ገመን ኢባኖ ጂሳኒ ረገ ሊቃ ማለቃ ባንኬሌ ራፉደተን ከደብሱ ደደበን ተውዱበቱ ኢመከነ ላልቺሴ ከን ጋፈተመን ፕሬዝዳንቲን ባንኪ ደደላ ኢትዮጵያ ኦባቤሳኖ ራኮን ነገኛ ደብሬ ደብሬ ከሙለቱ ተውዩ ሊቀፈቶተ ባንኪ ኬኛ ሰረርካ ሊቃ ደብሱ ደደቡራን ንገኘ ጀረኒጅሩ ሞቱማና ኖሮሚያ ተወገናን ቢሮ ኢማ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማ ኦቦጌታቾ ባልቻ ገመሳኒቲን ኢሚቸ ሞቱማን ከንቁበቀብተው ኤረኒ ጥየፈኖን ይትከነሜ ጅራጀደን ጅማተ ደብረ ገባሳን ኬኛ ሃራን ምትኩ ፈቃዱ አከነትል እሴቱሬ
ኦሮሚያ ገመሊጣት ወጎተን አፉሪፊ ኢሳ ኦሊፍ ራኮነገኛ ኢረደደቢ ሙደቻቱሬፊ ሀጋ አማትስ ሙደቻጅሩን ደለልቶኒናኖ ሰነተር ገመን ራኮፍ ሳጥለምን ረጀሉ ዳንዲን የሮ የሮን ጩጩፈሙ ተጃጅል ኢንተርኔቲፊ ቢልቢላ አዳንጭጭቱ ባዲያ ኬስ ኦሊፍ ገደመኒ ኦሚሸሳኒ ሰሳበቹ ደደቡፊ ማለቀ ሆጂ ኢሳኒፍ አከተውት ሶቾሱ ደደቡ አከራኮቲ ካሱ ደለልቶኒ ኩኒስ ሆጂወን ሆጀተን ባንኪወን ራሊቄ ፈተን ያካ ሆጀተን ካኒማን ሆጂ ደልደላ ካነ ስርናን ሆጀቹ ደደቡ ራካንካይ ሊቃ ባንኪወኒ የሮን ደብሱ አካይን ደንደኝሄሙ ካናኒስ ካሳራፍ ሳጥለምኔ ገረቀበኛ ከኛ ደቡት ዴማ ጀረስ ጀቹን ያደሳኒ አከታኑት ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ከነኒሩ
ከዛን ኩመራን ጀረማ ጎዲኖ ለጋሊ ጣራኑፌ ደላለ ቡናላ ቶሌ ወጋ አፈንሸነን ደርበኒቪ የሮአዳዳቲ ነገኝ ንፈስ እንበደሲ የሮአዳዳ ከነት ጋፈ ከስተው ኦሚሸ ባዲያ ራቲ ብሪራፍ ሲኔ ካኔ ጋፈ ዴብስኔ ሰሳቡፍ ካኑቲ ከራን ጩፈማ ሃሊ ነገኛ ጋሪ ተውዲሳ ሰበሰናኒ ሊቀባንኪኑ ፉኔ ከፈሉ ደደቡ ኬኛ ሰረቲሞ ካለ የሮ ገባረቱን ዶፍኔ ጋፈ ቢኔ ካኔ ስቶሪ ኬሳ ጋፈታው የሮ በርባችሱቲ ጋባት ኢሱዲሱ ኬኛኒ ከሳራ ጉዳቱን ረጋ አቱሬ ሰበበ ከናኒ የጓጋሽ አርፈንሸነንደር ቢከናኒ ከራንጩ ፈሙሳ የሲስተማ ኔትወርኪ ከን ኢንተርኔት ብሮድባንድ ከን ኢሴክሲ በዱሳ ሰውታ ዳዳላኒ ኪሳራን ኩን ወጋ ወጋት ወጋ ወጋቲቱ ወለርካፉኔ ባንኪ ጩፍኑስ የሮ ኤራኑቴ አመከፈልቲ ከፈሉ ደደቡ ዳፊ ሰደርጋቲ ደልዳላ ኬሳባኒ ማቲቡ ሹ ደደቡፍ ጁሩ ዳቡ ኬሰሴኔ ቀበኛ ኬኝ ሰባባ ኢዳ ባንኪ ዳን ሰደርጋ ደቡ ረጋ አጅር
በቃንጎ ፈቀዳ ቀና እንጀማ በጅላታ አናላታ ሲቡ መጋላ ጎሪቲ ሞጂ አለታኔ ሮጂ ኬሰን ጁሩ አንም ሞጂ ቆና አስቀባ ሞጂ ቡና አቢስ ቀባ ሞጂ ቡና ነገዱ አስቀባ ካሉንቱ ማራ አለ ሞጂ ኬን ጁሩ በቃ ሞጂ ብራ ጅኔ አካ ሞጂ ሰላ ግብሪ ሰላ ጭነ ሆሞ ነገኝ ነው ደምሱ እንደኔኝ ዱባይት የቻጅራ ጋሩ ዴቢ ነርገነ መማቲ ረከነ ጉዳ ከሰገለ ጅራ ወጅረን ጅሩ
መቃንኮ ረታ መሞራ ገንጀማ ደለላ
buna ratana jidda chulu buna nisa rakona genya balla wanturufi akagara genya oli gaddimne anile gara gara si gandota kesari imne rakona genya balla wanturufi dal dalle birrimutu maka na debisu ndendini rakoka batamara birribat tede mundendisu haldine genya ba ye daran waltada kesa wanturuf o jinne debisu ndendini
nan bayeta namar kanjirama jirata magala na joti rakon jiru rakko oga afurif shani ni ulkabatera gara nageni boro ufera gara ukumni ufera sana sana rat seksa fully mitumun no jitta banki ran futa banki ra system banki le kefutmo bankin bufaddu na bufaddu kan ko kafali kan ke safi mo wanti jeramuda sunin jurumun
rakoke nya kanafis formata ta kan jedan akas jechun himu dalleltoni ya desani radio sagale america fkenan kunne
motumara jalqaba hala rakoke nya kana ubate wagar function under be fi rakoture sana unduma korate wan be kufi waik sana ratisi etadema ture amma simmo bankolidu ka ase bankolidu mfara liko liki juran suni okin ofitti fudate ke erod erati tilmama haran wojete qabenye kenya wogga erati halatti kafalu dandeenyu motumman gode kanachimo bankolinu liki sani ristmate gorani ka aniti tilmama kenya sana ratunda ani dabalatnu latani erod erati kunun kafalle juruf jirenyet debinu tawuda kananachi garu sadarkati mati bushu dadabu biye gaddisu qabenye ofi dabu ratinati karati ba ani rakachu sanarkasan rawande majuru fi furmata kan egna
oto regeni jirate yero gababat jiaja ogato gidduti debine bezmalati galu landar gaden kun rakina falakantau falako pesura bankin nagaruto kan dabochun biyi sochi dabochun
presidentin banki dalala etiopia obbo abeshano di makanarat radio sagale america fiyade kenani rakko nagenya darbe darbe hajiratu yumale hoji dorkun hangalika kafalu dadabu kangesi sesmiti gabasniste iyennona kasjedu hanga matti banki shani bra akahin dakamne ipsu bankin shani garu iyennona kasi maamilto ta banki cha bra dufnan simachuf qopi akatehim
okay garake nan tiga daldal tolli ke inde karas jirani yo murasa ta amale baye disani akuma wali galte kabanin kafala jirachu sani beina wali gala rakoni mankune ya urutille nus darbe darbe numa kunama rada mele ke nasi rakon dagena inuma umama ga amasmara jirudo we jiro jenne ka kafalun dande ni jadabe wanti media tida kamu kiran fakkatu kana rakanne jede wari hala datin ya de sigirani rakko mata isani de fatani woroni muras ni gafi de fatan gafi isani urbefe banki ni gargar sabar bachise godafi jira daru wali magalati bayin isani akuma wali galte isani kafalarani rakkina guddana garrenite
obbo gari duguma ogesa dinagdefi gorsadi nagdeti akasaansi dinagdeti yero rakkon qama sadaffan jechunis likesa filke fatan alatti hoji dinagdet rakkoum motuman giddu senun rakko dinagde uuma misanaf furmata kenu qab kun addunya ratis wanuma baratama dajed
yero rakkon akkana uumamu namozni kun kanisani tiyetu qaban yaw motuman yero kanaf kaber kutu qabajira male dega kanana jidda kanisan jirani ki galani biyina gada rakoni nagenya rakondumtu konstanti assantini kanangaran jira kanamo motumma rakani fudate jira kanam motumman kanarati yefanno guddate no fikaba incentive ni sambarbaati
obbo getacho balcha hogganan biro dimota communication motumma nanno oromia dimma kanarati yada shani radio america tif kenanin motumanna nicha dimich akakuba kabu himun tiyefanno nratti hojjecha turufi dallalto tawalinille dimich ratti marita isus dubbatu itidabalunis rakko nagenya nanno sana hirmanna hawasa kan barbaadu fi dallalto nkunnenis qoda isani baachudan nageny bakkatta kadebiu taishun hojin dallala staye dinagde akasafisu taishun ni dandama jed
akkamotummaatti beredarbe tiyefannan kenname rakkonanno kana jiru qoratame fala argachuuti sarajina takallatti timun namoni do kana tojjetan bakka hojinaniti sojjetani jijjira mafidu akkadanda wanti addatti do amma maqanname kana ilaalamummo sababa rakkona genyati walqabatu rakkon suntuira amma garu motumman tokofa gotumma gotuntinanno kana nagenya samirkanese ummatni nanno sana hojjete fayyadama tawakkani dandawu tiyefanna guddaadani kanin ni nagenya jireenya mirkaneessuuf hojjechaa jiru. Lammaffaa immoo bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti hin turre karaa adda ta'een bu'uuraaleen misoomaa babal'atanii iddoon sun bakka giddugala investimentii, giddugala industirii, giddugala daldalaa akka inni ta'uu danda'uuf xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira. Sadaffaan warroonni sana keessatti miidhaan isaan irra gahe akkamittiin ofii isaaniis hojii sochii hojii misooma dinagdee keessatti qooda fudhachuu qaban cimanitti fufuu qabu. Rakkoo jirus akkamitti furuu danda'u kan jedhu isaanii wajjiniin mareenii jalqabuuf ture bara darbe xiqqoo haalli waliigala nageenyaa jiruu fi haalli hojiin xiyyeeffannaa keessumaa kaaba biyyaa irratti sochiin duula birmadummaa biyyaa mirkaneessuu gaggeeffamaa jiru kun gaaffii uumeeti malee mootummaan isin beekaa xiyyeeffannaa kennamu qaba. Nuti kan jennu nageenya mirkaneessuun kan hawaasaati. Hawaasni qooda sana keessatti fudhachuu qaba. Keessaa baqachuudhaan keessaa dhiisanii deemuudhaan miti naannoo sana nageenya buusuun kan danda'amu. Kanaaf nageenya naannoo sanaa keessatti hawaasni naannoo sanaa qooda ofii isaatii qaba. Daldaloonni kunis qooda mataa isaaniitii qabu. Achi keessatti qooda fudhachuu qabu. Sanarra darbee immoo waan mootummaan deeggaruu qabu karaa mootummaatiin sirna mootummaan qabuun hojimaata mootummaan qabuun hojimaataaf sirna baankiin qabu keessatti waan isaan ittiin hojjetanii jireenya isaanii fi hawaasa naannoo sanaatiif bu'aa buusuu danda'an gochuudhaaf xiyyeeffannaadhaanis hojjetamaa ture ammas hojjetamaa kan jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Mitikuuf Qaaduu Finfinnee.
Wallisaan hangafniif beekamaan Zaruu Wadaajoo dhukkubsatee hospitaalatti akka wallaanamaa jiru maatiin isaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraa artistii Zaruun Addolaantuu Gammachuu ibsa kennaniin torban tokko dura dhukkubni itti hammaannaan yaalsisuudhaaf gara Adaamaatti fidu isaanii dubbatu. Zaruun waggoota dura yeroo manadhaa turetti miidhaan irra ga'e yeroo yaalamuu dhabuutu rakkoo kanaaf isa saaxilee jiru Addolaantuun. Kan yaala fayyaa artisti Zaruun hordofaa jiran ogeessi dhibee keessoo Dr. Laggasaa Alamaayyoo Zaruun dhibee sombaaf kalee akka dhukkubsate himanii yaaliin barbaachisaan akka kennamaaf jiru eeran. Galmoo Daawit Kibxata Dabre kan Adaamaarraa gabaasee dhiyeessinee turre.
Haati warraa artist Zaruun Wadaajoo Adde Olaantuu Gammachuu artist Zaruun erga fayyaa dhabee bubbuleeraa jedhu. Torbeen dura dhukkubni dhiyeenya isa qabeetti hammaannaan yaalaaf gara hospitaalaa geessanii amma yaala irra jiraachuu sagalee Ameerikaatti himan.
Dhibeen isaa kan tureedha. Gaafa yeruma wayyaaneen jiru san mana hidhaa keessatti fa'aa kan miidhameedha. Achirraa dhiigatu keessatti ititee maal ta'ee san keessaa baasnee utuma jennuu xiqqoo wayyaa'e. Osuma yaalamaa jiru boodarra immoo baay'ee na'ee gaafa caaluun du'e san boodarra lafarraan kaane. Eegas boodatti cimaatuma dhufee qorras hin danda'u akka narviitis ni dhukkubaa. Waanuma hundaatu qaama isaa keessa dhukkubaa ni aaraa ifitti aaraa utuma jiru amma nu harkatti laafee hospitaala seensisne jechuudha.
Hagamta erga gara hospitaala kanaa dhufeeti dhukkubni irra jiru kunoo hagam irra ture?
Amma dhukkubni irra jiru walumaa galatti turaadha. Garuu amma inni somba rukute kuni amma egaa hospitaala seenee torban tokko akkas dhukkubee manatti qorra sodaatee qorra baay'ee jibbaa achirraa Adaamaa fidee utuma Adaamaa tattee jirutti asitti dhukkubee baay'ee dhukkubee gaafa hospitaala seensisnu somba isaatis xiqqoo qorri tuqee kaleen isaatis xiqqoo miidhamtee jirti. onirratille xiqqoo rakkoo jira jaanii ammaan tana doktoroonni haalaan yaalii godhaafi jiru amma akka gaafa seenarra haalaan jijjiirama qaba gabareedaadha humaan jiru ammaan tana gaariidha gaayoo rabbi jee haala yaalaa'ee argachaa jira sirritti argachaa jira hanga ammaatti bareedaadha rabbi wajjiin baay'ee argachaa jira amma.
Aadde Olaantuun artiist Zarihuun dhukkuba inni dhiyeenya dhukkubsataa jiru akkanaan ibsu.
Dhukkubni inni qaama isaa keessaa qabu qorra jibbaa akka narvii wayiitti isa godha. Akka narvii godhaa mana yaalallee geessineetiin duyda isaa kanarraa indaganaa immoo as wannaa isaa kana gubbaas duyda kana gubbarraayis dhiiga irraa baasan dhiiga itite jechuudha. Cinaacha isaarraayis miilarraayis dhiiga itite kan duraan rukuttaa san irraa baasanii ture. Irraa baasanii otuma sanii yaalamu qorra jibba bakka qorra otuma jibbuu narvii akka narvii isa godha akka narvitti dhukkubaa waanuma hunda isaa dhukkubaa numa laalchisnaa amma gaa humna keenyaa ol taanaan firraa hospitaala finnee jechuudha hospitaala ciisee yaalii argachaa jira bareeda.
Inni kaan kan Aadde Olaantuun irra deddeebiin dubbatan waa hidhaa keessatti miidhaa artiist Zarihuun irratti dhaqqabaa tureeti.
Rukuttaa sana amma kan yeroo san dhoofatee ture mana yaalaa hin dhayne narru kunne siin jaa amma mana hidhatti gaafa namni illee si rukutanii akkam si godhan gaafa jedhee narru kunne jaa ni dhoysa maatiillee dhoysaa jechuudha anallee amma na haadha barraati na dhoysa narru kunne jaa akkamitti dhiirti rukutte akkamitti himataa jaa akkamitti himadha qaanyiidha dhiirti himattu waan diinii nama rukute hin himatanii yaada jiruutti irra ture ammaan tana ga'ee guddaa kana sadarkaa kanaan kan ga'e isa. Anaa wajjin erga walitti dhufne gara waggaa 22 san duras gaa hidhamaatuma ture inni erga anaa wajjin walitti dhufne immoo tasuma takka gaaf tokko ni hidhu gaaf lama ni hidhu guyyaa tokko illee ni hidhu mana dhuunfaatti illee ni hidhu rukutanii yeroo tokko fa'aa asitti kinfee kajaamu tokko rukutee dhiigarraa yaasee mataa kanarraa jechuudha. Mataan sun isa baay'ee dhukkuba asirra hunu akka ilaaltetti dhiigaa tas keessatti ititee jira gaafa aaruu loleetitti ka'aa jechuudha. Baay'ee hidhamaa oola guyyuu hidhamaa oola yeroo hundama kalaawitti hidhamaa maalitti hidhamaa gaafa achii ba'u immoo yaalam yoo jenneen yaalamu ani maaliif hin yaalamne indaganaa immoo deebi'ee ani uummata kankootu irratti bu'aa ba'aa ta'uu hin barbaadu gaafa guyyaan kiyya ga'e hin du'a hangasitti immoo falmii uummata kankootiin itti fufa malee uummata kankoo gaddisiisuu hin barbaadu yaada ju'uun dhukkubni kun irra ture gara waggaa meeqaa irra ture jechuudha amman tana qaamni isaatis gaafa dadhabaa dhufu gaafa. Umriinis gaafa deemaa dhufu itti cimee jechuudha.
Dr. Laggasee Alamaayyoo ogeessa dhibee keessoo haala fayyaa artiist Zarihuun Wadaajoo hordofaa jiraniidha. Jalqaba torbeen durarra amma haalli fayyaa isaa fooyya'aa dhufeeraa jedhu.
Artiist Taatoo Zarihuun Wadaajoo የዛሬ ሳምንት ነው ያስተኛናቸው ሲመቱ ያነበሩበት ሁኔታ በርግጥ ጥሩ አልነበረም። ኦክሲጅን ያስፈልጋቸው ነበር ያተነፋፈስ ችግር ገጥሟቸው ነበር እና ያንን እርዳታ አድርገናቸዋል አሁን ከሳምንት በኋላ ያሉበት ሁኔታ የተሻለ ነው
አከስጀዱ ዶክተር ለገሰን አርቲስት ዘሪውን ወዳጆ ተርበናራ ገረነዱፈ የሮሰነ ሐልፈያይሳ ሶዳጭሳ ቱሬ አርገኑፍ ረኮንዋን ሰቁነማ ቱሬፊ ሰነገርጋሩ ቀብነ ቱሬ ሰነገርጋሪኒ አማ ሐልን ረጅሩ ፎያ ዱፈት ጅራ gaafa jalqabaa yaalii irratti akka laalletti dhukkuba sombaa qorras qaba ture keessumaa dhibeen darranyoo sombaa isa qabee ture somba isaarra dhiibbaa waan geessiseef sirna argansuusaa kan fooyyessu qilleensa oksijinii kennuufii qabna ture inni lammataa ammoo dhibee kalee irra turetu jira sunis dhibee arrasarra ga'eef ka'umsisaadha dooktar laggaseen gorsa darranyoo sombaaf ta'u kenninee fi amma fayyaan isaa fooyya akka dhufe himanii dhibee kalee isa mudatee jiruuf ammoo itti fufnee waan ta'u irratti ilaalaa jirra jedhu sichi akkanaan itti fufnaan akka hospitaalaa ba'uu danda'u himanii haalli dhukkuba kalee isaa garuu ammas yaala sirrii akka isa barbaachisu dubbatan gabaas sagalee miidhagaaf Galmo Daawit Adaama.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti sanbataaf dilbata qophiilee irra deebiidhaan saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa suma irratti raawwata. Kan isin keessummeessaa turan namoo daandiiti qophii booduutti walitti deebina. Nagaatti bula.
Ya tan gamacho unse mo ba ba